na karibi, karibi. I see you when you chaguo langu. I wanna tell them I don't mind it. I wanna tell them oh yes, I feel you. Have you kuwaza darling? You make me shiver, can I say it? You're my weakness.
Nike naga uria unyonagia weto. Kakenyo ni uria ukura gira iheo. Waheferia gathikereria goro yaku. Tuka heha nira masit na things. Daigwa heho weo kani kato. Daino kate mono wukano gora. Yani massage, massage. Kaiwa uu.
Kutazama macho, minajona ndani yako. Ushahidi mini wako.
Oh yes, I feel you.
Niki kutazama macho, najiona ndani yako. Baby mini wako.
Oh yes, I feel you.
Rufaru wa bahati ashwage ne mwike wa ghadhabu ikeno shakwa noe. Do you know baby face malaika urembo wa usoni Mungu kakupa rangi. Do you know kama ni chini tutatandika nitalala kwa amani. Kwangu ndio utajiri. Sema niambie, are you feeling what I'm feeling? Niambie, are you feeling? Call you my healing.
Kaiwa uu, kaiwa aa. Ukacho ya kidaya yote vasoka tuka mabu.
Oh yes, I feel you. Ikikutazama macho, minajona ndani yako. Ushahidi mini wako.
Oh yes, I feel you.
Nikikutazama macho, najiona ndani yako. Baby mini wako.